jande sappo e tati der Dewtere Mata, bawde Isa Almasihu. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on der inde lamɗo jomirawo jon jam. Miɗen beltina ko min bawi wartude hande ga yottinde siriyaji men dow habar burnam kesam. Hande en jaran jande me yeso dow hala Allah. Der siriyaji amen ɗiɗi bittiɗi en gi'i bawɗe Isa Almasihu e sembe mum. Omo wodi bawɗe dow nawalla, ginnaji, hunde fu e baa bawɗe yafade hakkeji. Wakkati Isa Almasihu warno der duniyaru, laamu lamɗo wari der bawɗe mum fu. Isa fuɗɗi hippude e moytude golle kuddi hakke. O lamni nyiddede de seyɗani waddi der duniyaru. Isa wari sankitude golle seyɗani. Wakkati Isa wonno no filo der duniyaru, himɓe puɗɗi hi'ude laamu lamɗo der golle mum. Hande en jaha yeso e nanude dow bawɗe ɗe Isa wodi. En gi'an du ko Isa no wodi bawɗe ba dow mayde. Kettine Mata sura jeenayi aya sappo e jeetati yaade woronja e jeetati.
Wakkati Isa haldanno e fariza en den, sey horejo suudu wajordu gomni yotti, hofi yeso makko, wi'imo, jonin ɓiyan debbo maayi, amma war, deku jungo maɗa dow makko, heɓa o ummito. Isa kamɓe ayiɓe muɗum ummi tokkimo. Dow laawol maɓɓe, sey yeyrajo gomni ngaɗuɗo duuɓi sappo e ɗiɗi mo ƴiƴam daranaki ɗum. O ƴuri gaɗa Isa, o memi hunduko jabbare mum, gam omo mila nder ɓernde makko. Ndeni o memi jabbare Isa tan o nyautan. Isa yeƴiti hi'imo wi'i, bandam debbo, fukkin ɓernde maɗa, gonɗinol maɗa dannima. Wakkati mum da, debbo on daɗi. Wakkati Isa yottino ɓaade horejo suudu wajordu om, o hi'i pufoɓe cereɗi ciryake gam moɓoyde mayɗo on, himɓe gondu no harɗo no boya. O wi'iɓe, mburte, suka on mayayi, o ɗani tan. Sey himɓe ɓen jali jaleɗe yaware. Wakkati ɓe mburtinano yasi nden, o naati nder suudu ndun, o nangi jungo suka on, sey suka on ummi. Habaru on sankiti nder leydi ndin fu.
Higiraɓe, nani tarihi lobbo. Himɓe ɗiɗo gari to Isa ga wallede. Goto horejo suudu wajordu non, o to du debbo non mo ƴiƴan darnaki. Himɓe ɗiɗo non ceduɓe, ɓe haaju cedungu, amma Isa walliɓe ɓe fuɗiɗo. Gorko o woni horejo suudu wajordu, neɗɗo teddinaɗo non, tawte omo woni goto der ardiɓe diina wuro ngon. Ɗuɗal wakkati e ɓe anda gam jawdi maɓɓe e golleji maɓɓe lobbi der sire nden. Amma der tarihi o, en gi'i ko gorko non mo haaju mawɗo. Omo hari hi'ude Isa, gam ɓiyiko debbo maayi. O wi'i Isa, joni, ɓiyan debbo maayi, amma war, deku jungo maɗa dow makko, heɓa o ummito. Gorko o gonɗini, deni Isa deki jungo mum dow ɓiyiko debbo o wuram. Den Isa ummi tokkimo, amma ko e ɓe goni dow laawol. Neɗɗo ɗiɗaɓo der tarihi on darniɓe, en jangi. Dow laawol maɓɓe, sey yeyrajo gonni, gaɗuɗo duuɓi sappo e ɗiɗi mo ƴiƴan daranaki ɗum. O ƴuri Isa gaɗa, o memi hunduko jabbare mum, gam omo mila der ɓernde makko. Deni o memi jabbare Isa tan, o nyautan. Nani neɗɗo ceduɗo e horejo suudu wajordu mo ɓiyun debbo maayi. Neɗɗo o, o hana jon jawdi non, o waɗay inde, o hana tedduɗo der wuro ngon. A'a, debbo non doggaɗo, boppaɗo der wuro ngon, gam nawalla mum. Debbo o waɗi rafi cellal, ƴiƴanno wanjanomo duuɓi sappo e ɗiɗi. Nawalla makko tampinimo sanne, amma du ka bonni burnam makko fu. Hano no windira der Tawreta Musa, nawalla makko tuninimo. Hunde fu ko o memi na dow ko o jooɗi fu laatake ko tuuni. na walla makko ka hadimo dewgal nane seni kanangimo du deri dewgal ikasabo ceregal debbo o hadama du natude deri sudu wajordu na julirde maude de ursalima na walla ka bonni fu deri burna makko wakkati janguden tarihi o deri linjila hanno markusu windiri dum en paman ko debbo o wari cede mu fu to sawrobe hewbe amma ba goto waway yanditindemo debbo o wala fuy o sella o woppama talkaajo non amma tawte debbo o nani dow noy Isa almasihu yanditiniri ceppindo tunudo on noy Isa hewtori ceppindo o der yurmende e memimo denne do debbo o wari tawi Isa amma dare no o wardiri to Isa o wouti riwede e yebede ko ba o jamai Isa wallamo o hida himbe pama ko o wari do o moli deri jamaare fa o hewti to Isa o memi hunduko jabbare Isa o wi'i hore makko deni mi memi jabbare Isa tan mi dadan be goni himbe dido deri tarihi o horejo sudu wa jordu teddudo e debbo boppado e doggado himbe beno cedi amma be kauti hunde wore be fudido e be andi ko e be kaja Isa almasihu Isa notibe be fudido no fottiri Isa almasihu yebaki debbo o a o dari o yeiti debbo on o wi'imo bandan debbo fukkimberne maada gondinon maada dannima Isa no andi ko woni deri bernde debbo o o yi'i gondinon makko debbo o yidino jodaade deri cuccukka caka himbe amma Isa haldi he makko jamaare no handi yi'ude e faamude janditinon debbo o heba debbo o jabbite deri himbe mum joni himbe fu kala dow makko neddo fu yaagotomo mata halani en ko illa wakkati on don debbo o yanditi gada duubi sappo e didi deri nyaw Isa yi'i ko debbo o gondinimo den o yanditinimo amma dume wadi he horejo sudu wa jordu he biyun debbo deri tarihi o wakkati Isa yottino wuro horejo o o hi'i ko pufobe cereji gammo boyde maydo on bengari suka debbo on mayi amma Isa halani woyobe ben burto o wi'ibe suka o mayayi o dani tan be jalimo amma o wurtini jamaare de yasi o naati der sudu dun o nangi jungo suka on sai suka on ummi hana do na walla tan Isa almasihu wodi bawde amma do mayde du tawte mayde woni kulal ma burungal mangu amma do der tarihi o en gi'i ko Isa almasihu no wodi bawde ba do mayde mata no wodani en goddum kaden do bawde Isa almasihu acce kettino din
wakkati Isa dillanno ton wumbe dido gom tokkimo no bulla no bi'a tan Dawda yurmamin wakkati o natuno to o werno wumbe ben gari to makko o jamibe o wi'i on gondini ko mi do wawi wallude on na be jaabimo be bi'i ayyo Modibbo min gondini den o memi gite mabbe o wi'i dum latano on no gondinirdom ni be bumti wakkati mum den o foodi noppi mabbe o wi'i be tinne to kalene dum neddo fu amma be burti tan be cankitowi habaru Isa der leydi din fu
elobe wumbe dido noddi Isa no bi'a tan Dawda yurmamim gandume ko be bi'i non gandume be noddirimo tan Dawda deri jamanu Isa himbe no domuno garki almasihu fa o hisinabe he waybe mabbe almasihu hokkama inde tanu Dawda annabi Isaya wadi annabaku wi'i wakkati almasihu on wari gite wumbe no pertoto wumbe be no kandi gondinde ko Isa woni gonga gonga almasihu om tanu Dawda dembe gari to makko be jamimo o yurmobe o hokkabe giide arande Isa wattibe deri sudu gandume o wadi dum en nani ko habaru do makko no sankiti yaade der leydi din fu o ummitini suka debbo der maide jama'are no tokkimo himbe no mata beldu sanne sanne ko tawte kanko woni almasihu on ama isa warai fa lato iri almasihu mo be domi on o warai gan ardade sewre siyasa na honude romankobe waybe mabbe isa wari honude seydani e golle mu o wari wadude laamu lamdo der duniyaru ndu isa yidda kayde mu latano himbe kujje daretede ga welo welo gam majju wadi o nanni wumbe dido ben der suudu gada mun o jamibe on gondini komi do wawi wallude on na be jaabimo be bi'i ayyo modibbo men gondini den o memi gite mabbe o wi'i dun latano on no gondinirdon ni isa no yidi faminde be ko woni no wada dum hana siri na dobo dobo non amma gambe gondini ko kanko woni almasihu mo lamdo lili o jabi jamol mabbe o hokkibe giide gite jonin o dukribe sembe sembe to be kalno e bagoto do hayde de o wi'ibe be de'ita amma en jangi ko worbe be cankito e habaru isa der leydi din fu acce kettino den ko wadi gadamu
wakati wumtinabe ben dilanno isa wadana gorko gong mo ginaru bebi oriwi ginaru dum sei bebado on fuddi no hala dum haydini jama'are den fu ibe bi'a hano dum yi'aka der Israel abada amma fariza en be bi'i ko horejo ginaji on kam hokimo bawde riwude di
himbe tinni no gadda nyawbe to Isa almasihu do o yanditini gorko bebado gan ginnaji natimo jama'are haydinake do ko lamdo woni no wada chaka mabbe be giiri gite mabbe ko Isa no buri ginnaji sembe ama wobbe matay beldum majjum e nani ko farisa en ben bi'i ko horejo ginnaji on kan hokkimo bawde riwude ginnaji der siriyaji men en nani notorde iri iri gangolle Isa wakati himbe giuno bawde e laamu Isa almasihu e be kandi aniyade be milo moy o woni higirabe enen du eden kandi aniyade milo de moy woni gorko o noy paminirta bawde Isa de farisa en paminiride wi ude ko horejo ginnaji hokkimo bawde gamun o wawi riude ginnaji amma moy miloton ononne o don nandi he horejo suudu wa jordu e debbo nyawdo o gondimbe ko Isa no wodi bawde e laamu dow haajuji mabbe mawdina o don nandi hano wumbe anditibe ko Isa woni almasihu gardo gan hisina en na o don nandi hano farisa en jalibe jabude bawde Isa almasihu e paminirimo hano no be jidiri der linjila hano no mata windiri dum en nani ko Isa almasihu janginiri bawde mawde en gi'i der siriyaji men tati bittidi bawde Isa do nyawuji ginnaji maide hakke e do hunde fu hakke e seydani gaddi kuddi der duniyaru ama Isa almasihu wari der duniyaru gan sankitude golle seydani e wadude laamu lamdo do o holli en ko omo wodi bawde do hunde fu deri tarihiji di nanude handen Isa yanditini debbo mo iya woni no rufana o ummitini suka debbo maido o ferti gite wumbe e o riwi ginnaji der neddo wala nandudo he Isa Isa na don no hippa no moita kuddi di seydani e hakke gatti der duniyaru o modon sankita golle seydani laamu lamdo no don no golla on gi'i moy Isa almasihu woni gonga e gonga na higirabe acce kantire siriya o deri duayere lamdo babirawo gondo dow on tugite ame heba men gi'a moy woni Isa almasihu gonga gonga yettore wonanima gam minon tokkube Isa min gala fuy ko min kulata gam Isa almasihu no wondi he ame fa abada abidin jomirawo Isa min jettima ko garda de duniyaru sankitude golle seydani min jettima ga da wodi bawde do hakke na walla ginnaji e bado maide wallume min kole, min tokke nyande fu der burna ami. Amin.